yake situkamumaso ne samwa samwa chitafali mukulu elinya loli tukuzibwe kwa kaba kwa buche yo yagala bikolewe muze nawe bikolewa mukulu we biba bikolewa muno muze sinoze songa zange mukama kusaba mulamwa mwaka kuno jagale nyumba jagale moto kempyo mwaka kuno Saba mavivi gachikumira ngabyo saba biruddewo ngatebalibo babifuna olukalala mosimye olaba luwangu kati nkusabira nti wemva chitwala okusindikagana nobukokola bunji kuma kaba kunyiga batya tova mulaini ya maso ku Yesu it's a struggle for the fittest tokaba mukwano wateba kunyigiriza tofayo mukwano kuma aba bakutaganya tibali mulaini